kuta kibunda. Ukinikuta chakalolote, usinihite wevunga. Nataka nilewe, paka hamu inishwe. Hata kula siwezi, nataka nilishwe. Nisuze roho yangu, ijiburudishe. Seo mikojo tu, inibidi niarishe. Sitaki kampani,
kampani.
Kwenye pesa zangu silete utani,
utani.
Weta, leta mezani, kisha leo ndo nipate kihani,
kihani.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba yumba eh.
Yumba kikibidi anzisha na zogo,
yumba yumba eh.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba yumba eh.
Kinyimwa kunyumba hamia nyumba ndogo,
yumba yumba eh.
Siku ya walevi duniani, ningenunua mipome nigawe mpaka kwa majirani. Oya walevi wote leo bape yetu tu enjoy.
Walevi wote leo bape yetu tu enjoy.
Oya walevi wote leo bape yetu tu enjoy.
Walevi wote leo bape yetu tu enjoy.
Hasa tende kilevi levi, tembea kilevi levi. Hasa tende kilevi levi, cheza kilevi levi. Sitaki kampani,
kampani.
Kwenye pesa zangu silete utani,
utani.
Weta, leta mezani,
mezani.
Kisha lewa ndo nipate kihani,
kihani.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba yumba eh.
Yumba kikibidi anzisha na zogo,
yumba yumba eh.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba yumba eh.
Kinyimwa kunyumba hamia nyumba ndogo,
yumba yumba eh.
Slicer.